I'm at zenbury.com. Super vibe.
Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepitana wengi, nice not fair. Naona mauza uza. Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepitana wengi, nice not fair. Naona mauza.
Do mchezo gani mamba fake promise. Aitunge jua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kababa kwa polish. Mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, oh December, ndota nipa tararira. Si ulisema December, oh December.
www.amadzambiwe.com.